lavhelela u vhona vho sinyuwa, fhedzi zwi a nṱanganedza. Nda ḓivha uri ndi ṅwana wavho. Zwo vha zwi songo to leluwa vhukuma u ḓi wana vha khou tshimbila heyo nḓila, ngauri vho vha na ndavha vha vha mubebi. Zwo ita uri zwoṱhe zwi leluwe. Fhedziha, ḓivhani hezwi vheiwe, a hu na tshisa konadzei, a hu na tsho no pfi tshi a bala, tshiṅwe na tshiṅwe tshi a konadzea. Ri tou ḓivhudza fhedzi uri hezwi ri khou ṱoḓa u ita zwone. Remember that. Open your arms to change. Don't let go of your fellows. Remember that. Silence is sometimes the best answer for everything. When you realize you've made a mistake, take immediate steps to correct it. Vamubebi, ndi zwine nda vha zwone ṋamusi nga nṱhani havho. Ndi hafha hune nda vha hone ṋamusi nga u tikedza havho. Ngauri vha mubebi, vha kaidzaho fanelaho, ngauri vha mubebi, vha ntsivhudza fhano na fhaḽa, vha ntsumbedza nḓila. Ndi livhuwa kha zwenezwo, ngauri vha mubebi. Zwi sa konadzei ho zwi a konadzea, ngauri vha hone, vha mubebi.
Zwoṱhe zwine wa funa fhedziha.